Somesebwa kigambo kya Mukama, nsaba tuwonge ekiseera kino gyali n'okusaba. Twongera okwebaza ennyo, Ayi Mukama, olw'ekigambo kyo ky'otuma, kubanga kijja gye tuli amakya ga leero ng'ekiso eky'obwogi obubiri, ate ekisinga byonna, Ayi Mukama, eby'obwogi obubiri. Okutuukira ddala ku nsonga ezo zekigwanidde okukomako mu bulamu bwaffe, okwanja okwagala kw'okutuukirizibwa gye tuli. Weebale nnyo kubanga Omwoyo Omutukuvu akizzaako Ayi Kabaka wa bakabaka obulamu. Kibeere ddala ekikozi eri emibiri gyaffe, emmeeme zaffe, emitima gyaffe, awamu na buli mbeera z'obulamu bwaffe. Kubanga mazima ddala mu Yesu Kristo tuli bawanguzi n'okukirawo mu buli nsonga na mu buli mbeera olw'ekigambo kyo. Tugaana Sitaani, enkwe ze, emitego gye n'obulimba bw'ogezaako okutubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli obujjuvu bw'ekisa kya Mukama eri okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye. Obujjuvu bw'ekisa kya Mukama eri okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye. The fullness of God's grace to the fulfillment of His promises. Tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ya 25. Mu ssuula yaffe eno ekomekkereza ekitundu eky'ensomesa zaffe mu Ibulayimu, omulamwa si kwe kumaliriza obulamu bwa Ibulayimu, wabula okulabisa enteekateeka za Mukama Katonda we we zituukirizibwa. Mu ndagaano empya, Yesu Kristo yakinnyonnyola nti mu Matayo essuula 22 olunyiriri 32 nti Mukama Katonda wa Ibulayimu era ye Katonda wa Isaaka era ye Katonda wa Yakobo si Katonda w'abafu wabula ye Katonda w'abalamu weewaawo. N'olwekyo okukomekkerezebwa kw'obulamu bwa Ibulayimu ku nsi nga bwe tubuulira leero si ye yali enkomerero y'obulamu bwe, kubanga bonna ababeera aba Mukama mu Yesu Kristo baba n'obulamu obutaggwaawo. Haleluya! Nti haleluya! Era nga Yesu Kristo bwe yayongera okulugerera awalala nti abo abawummuzibwa mu ye babudaabudibwa mu kifuba kya Ibulayimu nga Laazaalo omunaku eyali omusabiriza bwe yali mu Luka essuula 16 olunyiriri olw'19 okutuusa ku 31. Mujja kugenda mu ssomero mulabe nga Yesu Kristo bwe yalugera ku Laazaalo okuba nti bwe yawummula naye egy'oku nsi bunaku bwe, ate yaweebwa ekitiibwa eky'okubudaabudibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Tusoma amakya ga leero okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku 11. Nti Ibulayimu n'awasa omukazi omulala erinnya lye Ketula. Yamuzaalira Zimulani, ne Yokusani, ne Medani, ne Midiani, ne Isubaki, ne Suwa. Yokusani n'azaala Seba, ne Didani. Didani n'azaala Asulimu, ne Letusimu, ne Yumimu. Batabani ba Midiani bali Efa, ne Eferi, ne Kanoki, ne Abida, ne Eruda. Abo bonna bebaana n'abazzukulu ba Ketula. Ibulayimu yawa Isaaka byonna bye yalina, naye bo abaana b'abaweereza be n'abawa ebirabo n'abasiibula bwe yali ng'akyali mulamu bagende ebuvanjuba mu nsi ey'ebuvanjuba baviire mutabani we Isaaka. Ibulayimu yawangaala emyaka 175. Ibulayimu yafa ng'akadiidde ddala, nga musajja awangaalidde ddala obulungi. Batabani be Isaaka ne Isimayiri ne bamuziika mu mpuku ey'e Makupeera mu nnimiro ya Efulooni mutabani wa Zokali Omukiiti ebuvanjuba bwa Mamule, ennimiro Ibulayimu gye yagula ku Bakiiti. Omwo Ibulayimu mwe yaziikibwa awaali Saala mukazi we. Ibulayimu we yafa, Katonda n'awa mutabani we Isaaka omukisa, era Isaaka n'abeera eberi ra Kairo iri kama ebazwe che unyisa ngawe tulaba munyizino esoka 11 okubanti Ibrahim yasobola okuzaala abaana omukaaga abo abatubuliddwa nabera n'abazzukulu abo abatubuliddwa mu mukyalo omulala Ketula olwokuba mukaakano kiteeberezebwa nti yalina emyaka 14 naye ekikulu kiri nti baali batabani be ate nga baali bato ba Isaaka weewaawo omulambikibwa Yokusani owookubiri awamu ne Midiyaani owookuna tujjukire nti Abamidiyaani be baatwala Yozefu era muzzukulu wa Ibulayimu e Misiri nga bwe tulirabaako emirundi egijja era nga ne Musa eyali awandiika bino yawasa omukazi omumidiyaani Zipola nga bwe tujja okulaba oba omuyinza okukeberako mu kuva essula ey'okusatu era bano bonna baakakasibwa kitaabwe nti Isaaka ye yalina okumusikira olw'okutuukiriza ebisuubizo bya Mukama byonna gyali era n'abatoolerako ebyobugagga bye gamba lyandibasibidde ng'entanda olwo bamuviire asigaze obusika bwe nga tewali awakana olwo naye ngamba Ibulayimu ng'awezezza emyaka 17 n'awumuzibwa ng'amaze egije egy'oku nsi nga bwe tutera okuyimba olwo ng'amaze emyaka 10 bukya ayitwa Mukama ng'owuwe era ow'endagaano ye ey'olubeerera mu bisuubizo na kaakano bye tulaba nga bikyatuukirizibwa eri ffenna abazzukulu be ab'obusika obubwe obw'omwoyo awamu n'abazzukulu be ab'obusika obw'omubiri Abayisirayiri Mukama yeebaze anti ne Mukama yali amusuubizza mu ssula ey'15 olunyo lw'15 nti naye gwe oligenda mirembe eri bajjajjaabo oliziikibwa ng'owangaalidde ddala nnyo Mukama yeebaze bw'atyo bwe we yamuyita n'okumutambuza okutuusa we yamuwummuza yamuwa emyaka 10 wandigambye bwe ddu weewaawo bwe tusoma mu nnyiriri 12 okutuusa 18 zigamba nti bano be baana ba Isimayiri mutabani wa Ibulayimu eyazaalibwa Agali Omumisiri omuweereza wa Saala omuwala gano ge mannya gaabwe nga bwe gaddiŋŋanwako ne Bayoosi omubereberye wa Isimayiri ne Kedali ne Adubeeri ne Mibusamu ne Misuma ne Duma ne Masa ne Kadadi ne Teema ne Yetuli ne Nafisi ne Kedema abo be batabani ba Isimayiri era ago ge mannya gaabwe mu byalo ne mu bibuga byabwe mwe baabeeranga abafuzi 12 buli omu n'eggwanga lye Isimayiri yafa ng'awezezza emyaka 137 n'atwalibwa mu babe abantu be batuula okuviira ddala mu Kavira ne batuuka mu Kusuuli okuliraana Misiri ku luuyi lwa Bwasuli ennaku zaabwe zonna baawalananga baganda baabwe kama yeebazibwe awo tulaba olulyo lwa Isimayiri nti ne gye yali Mukama yatuukiriza ebisuubizo bye eri nnyina wajjukira mu ssula ey'16 bwe yamusisinkana awamu nga adduka ava wa Mukama awoolo ng'akyali lubuto n'amuwaako bye yamusuubiza n'amubuulira nga we yali olubuto lw'omwana ow'obulenzi gwe yali alina okutuuma Isimayiri n'ebirimuvaamu era awamu ne we yasuubiza kitaawe Ibulayimu mu ssula ey'17 we yamukakasa nti ne Isimayiri njamukuza nkulaakulanya abe mungi okusawo mu lunyo lw'abiri kubanga mulinyoro rabiri oresule 17 wasubiza dalanti alibamu abalangire 12 era bebo waggulu abamenyeddwa era n'okutuusa leero bakyawalanagana ne baganda baabwe bazzukulu ba Isaaka weewaawo gye bali mwetusinga okulabira obujjuvu bw'ekisa kya Mukama eri okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye ng'omulamwa gwaffe bwe guli leero nti mu kujjukizibwa Isimayiri erinnya lyali litegeeza Mukama awulira era wadde nnyina naye kennyini Isimayiri tebaali mu bisuubizo bya Mukama yabawulira n'abasaasirira ku luzzi olwayitibwa Berika Yiroi eryali litegeeza nti Katonda alaba era omugatte mu kubikulirwa okwo kwe kuba nti ye Mukama awulira era Katonda alaba Mukama yebazibwe era bw'abanga yabibakolera abakyali ba bisuubizo mu kwagala kwe kubanga yalina ekisa kingi gye bali olw'okumukoowoola mu bunaku bwabwe olwo gunaaba gutya eringa ffe ab'ebisuubizo bye weewaawo twalabye nti ne Isaaka yabeeranga Berika Yiroi ng'ali mu mukisa gwa Katonda bw'olaba mu lunyiriri lw'11 bwe kisoma mu nnyiriri eziddako okuva ku 19 okutuusa ku 26 tuli mu lubereberye essuula 25 zigamba nti bano be baana ba Isaaka mutabani wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka. Isaaka yalina emyaka 40 we yawasiza muwala wa Besweri omusuuli ow'e Padan Aram eyayitibwanga Lebbeka mwannyina wa Labbaani. Isaaka n'asaba Mukama ku lwa mukazi we Lebbeka kubanga yali mugumba. Katonda n'awulira okusaba kwe Lebbeka n'aba olubuto. Abaana bombi ne beegulumbira mu lubuto lwe. Lebbeka n'agamba nti obanga kiri bwe kityo lwaki mba omulamu. Awo n'agenda ne yeebuuza ku Mukama. Mukama n'amuddamu nti mu lubuto lwo mulimu amawanga 2. Abantu ababiri b'olizaala balibeera banjawulo. Omu alibeera w'amaanyi okusinga munne era omukulu yaliweereza omuto. Ennaku z'okuzaala bwe zaatuuka laba n'azaala abalongo nga ba bulenzi. Eyasooka bwe yavaayo nga mumyufu omubiri gwe gwonna nga gufaanana ng'ekyambalo eky'ebyoya kye baba bamutuuma erinnya Esawu. Oluvannyuma ne muganda we n'azaalibwa omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu kye baba bamutuuma oba bamuyita Yakobo. Isaaka yalina emyaka 6 Lebbeka yamuzaalira abaana abo. Kama yebazi tekikwewuunyisa nti wadde Isaaka yalina omukisa gwa Mukama ate nga ye yali omulonde w'okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bya Mukama nate ate okusooka yasooka kuweza emyaka 40 n'alyoka afuna omukyala sikyo basi kyekyo basi bwe gwali ate ne mukazi we n'atamuzaalira okumala emyaka 20 kyandikwewuunyisiza w'okyetegereza nekikuzzaamu nnyo amaanyi w'obanga wawezezza emyaka 40 nga tonnaba kufuna mukazi oba mukyala kuwasa obanga tonnaba kufumbirwa n'omanya nti era Mukama akufaako weewaawo nga bwe twakiggyeyo waggulu ye Mukama awulira era alaba Mukama yebazi era obanga owezezza emyaka 20 nga tonnaba kuzaala obanga byokola tebinnaba ku breaking even tebinnaba kuvaamu bibala bituukiridde nga owanditeeseteese oba owandisuubidde oba owandikiriza Mukama mutuukirivu era toggwaamu ssuubi kubanga ye Mukama awulira era alaba Mukama yebazibwe. kiba kigwanidde kakasa ng'oddizibwamu amaanyi ekigambo kya Mukama amaanyi amakya ga leero. Kubanga tuwulirwa mu nnyiriri zino nti Isaaka yasaba era Mukama n'addamu. Weewaawo okwawukana ne kitaawe ye ne Lebbeeka tebaayiiya wabula baalindirira Mukama. Era wadde nga Isaaka teyali mutuukirivu awedde emirimu, obulamu bwe bw'otulaba nga bwali bukkakkamu ekiragwa ne mu bimpimpi ebyo ebyamuwandiikibwako, kubanga ye awandiikibwako essuula nnya zokka okwawukana ku kitaawe yawandiikibwako essuula 14, ate ne mutabani we Yakobo yawandiikibwako omusobyo gw'essuula 12. Naye tulaba ku bulamu bwe wano nti ne mu mukisa gwa Mukama temubula kusoomoozebwa. Weewaawo wabula era mubaamu obujjuvu bw'ekisa kya Mukama okutuukiriza ebisuubizo bye. Mukama yeebazibwe naddala eri abo abamwesiga. Wano we twekubirizanga okubanga abasabi, kubanga tujjukira nti ye Mukama awulira era Katonda alaba. Tulabye nti wadde gwali guweze ebbanga nga giyise nnyo mu ntebereza y'obuntu, era mu kiseera Isaaka kyalina okufuniramu omukazi okuwasa, Ibulayimu we yatuma omuweereza we. Lunaku lwennyini omuweereza lwe yatuuka ku luzzi, ku ddakiika yennyini Lebbeeka kwe yatuukira, era n'ebigambo byennyini omuweereza bye yali asabye Mukama okutuukirirako oyo gwe yali alondeddere Isaaka, Lebbeeka bye yakola. Kama yebazi. Noolwekyo awo tukakasa bukakasa nti okusoomoozebwa okutujjira wadde tutambulira mu bisuubizo ne mubutuukirivu bw'okwagala kwa Mukama birina tunywereza kutunuulira ye yekka. Weewaawo tubeere abakkiriza abasabi. Wano tutera okubaawo ne saaviisi y'okusaba buli lwakuna, naye tubaamu babiri basatu bana bataano. Bakubiriza mwefiirize y'akaseera, waakiri omulundi gumu mwezi oba waakiri tugambe omulundi gumu mu mwaka, ojje weetabe n'abooluganda tuzimbagane mu kusabiragana. Mukama yeebazi nga wiiki eno ffenna abasumba tuyise mu kuyigganyizibwa okw'amaanyi. Makya gaayo omusumba Kenya afunye akabenje, jjo bati yafuna akabenje, musumba Zedi abadde mulwadde. Bwe tuteeyongere kwekomerera mu kisa kya Mukama tuwanguza embeera n'ensonga, tumanyi bangi ffenna tuyita mu kuyigganyizibwa okutali kumu. Weewaawo tujja kuyigganyizibwa ate ekiseera ekiwanvuko okusinga okweyongera okutumbiira ku buyigganyo oba okusoomoozebwa okwo gye tuli. Kama yeebazi Mukama muwanguzi lubeerera. Weewaawo era tufuula abawanguzi n'okukirawo we tumukkiririzaamu. Kama yeebazi Mukama yeebazibwe. Noolwekyo we tulaba mu lunyiriri olw'abiri mu olumu nti Mukama yamuddamu we yamusaba Lebbeeka n'azaala, ate we yazaala yassaawo ettuli abati yabalongo. Noolwekyo emyaka egyo gyonna gye yandibadde azaaliramu ono n'addako k'oli byonna Mukama yabigatta wamu n'amuweera wamu. Mukama yeebaze. Awo togamba nti yamuweesa ebiri? Yamuweesa ebiri, era ye nebba kwe baakoma nga bamatidde obugabirizi bwa Mukama. Era mu maasoko tubuulirwa mu linnya olw'abiri mu ssatu nga Lebbeeka awulira olutalo mu ndaze yeebuuza ku Mukama kiki kino ekindiko ekintuuseeko. Era Mukama n'amuddamu amangu ago n'amuweerawo sukaani ey'obuliwo ate n'ey'obyomu maaso. Weewaawo n'ambuulira ebyamuli munda n'ebikivaamu. Mukama yeebazibwe. Mukama si mwesigwa? Nkikakasizza mu bino nti Mukama yatuwanguza. Aleluya. Tune mu kusoomoozebwa kwonna okutujjira kiri gye tuli okumusaba, kubanga ye awulira era alaba n'atuddamu orechi sache chingi wewao eroro okwagala kwa kuyitirivu okulungi jetuli kama yebazi era jetumalira esula ya fe wadera sija bigwera wabula jebitanikira okutukirizibwa munyiyo okuva kulabiri mu musango okutusa kulasa tumunya tubulirwa nti abalenzi ne bakula Esau n'aba muyizi lukulwe omuntu owokutale naye Yakobo yali musajja musirise ng'asigala waka. Isaaka n'ayagala Esau kubanga yanga muyiggo gwe naye Rebeka ye n'ayagala Yakobo. Lumu Yakobo yali afumba enva Esau n'ajja ng'ava kutale enjala ng'emuluma nnyo. Esau n'agamba Yakobo nti mpampute ku nva zo ezo kubanga enjala ejula kunzita. Yava ayitibwa Edomu. Yakobo n'amuddamu nti sooka onguze obukulu bwo. Isawu n'agamba nti laba ndi kumpi n'okufa obukulu bungasaaki. Yakobo n'addamu nti sooka ondayirire. Awo Esawu n'amulayirira olwo n'aguza Yakobo obukulu bwe. Yakobo n'alyoka awa Esawu emmere n'enva n'alya n'anywa n'agolokoka n'agenda. Bw'atyo Esawu n'anyooma obukulu bwe. Nga we nkyogeddeko waggulu eno wadde essula gye yaggweera kyokka byonna gye byatandikira. Kubanga mu byo tulaba entandikwa z'okutuukiriza ebyo Katonda bye yali asuubizza nnyina wa Esawu ne Yakobo. Kama yebazi kyebujja tujja kwongera okulaba nti wadde mu buntu waliwo okwerondereza n'okuyiiyayiiya. Mu butuufu olw'okusala kwa Mukama okusinziira mu bumanye bwe bibeerawo nti Mukama Katonda asalawo okusinziira mu bumanye bwe bibeerawo. He pre-elects according to predetermined understanding. Mukama yebazi. Noolwekyo tetusobola kusalira musango lwaki yalonda omuto okuba ow'amaanyiko oba ow'obuyinza ku mukulu. Naye yali amanyi bulungi embala z'omukulu we ziriba. Weewaawo. Era mu byonna nga yali ateeseteese okweyongerayo kw'okwagala kwe okutuukirizibwa. Naye ate mu byonna ekisa kye ne kiba nga kya lubeerera. Mukama yeebazibwe. Kyokka ng'ekisa kye kino kye tulaba ekijjuvu gye tuli era ekibeera eky'olubeerera gye tuli tulabulwa obutakivvoola nga Abaebbulaniya 12 Hebrews chapter 12 okuva ku nnyiriri olw'15 okutuusa ku lw'17 bwe zigamba. Kubanga ze nnyiriri ezoogera ku kyaliwo ku luno Isawo ng'atunda obukulu bwe. Ebbulaniya 12 okuva ku nnyiriri olw'15 okutuusa ku lw'17 zigamba nti buli muntu afe ku munne waleme kubeerawo n'omu ava mu kisa kya Katonda. Era mwekuume ensigo y'obukyayi ereme kuloka mu mmwe, bangi ne bagwagwawala. Era mwegendereze waleme okubaawo omwenzi mu mmwe wadde atatya Katonda nga Esawu eyatunda ebyobusika bwe olw'olulya olumu oluvannyuma ne bwe yagezaako okusikira omukisa ogwo teyasiimibwa era teyafuna mukisa kwenenya newaakubadde nga yagunoonya n'amaziga amangi. Mukama yeebazibwe. Omuwandiisi wa Webulaniya akitujjirayo kye tugwanidde okussaako essira nga tuwumbawumba okusomesebwa kwaffe amakya ga leero k'obujjuvu bw'ekisa kya Mukama eri okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye, nti wadde bungi nnyo era buyitirivu era nti wadde buba bwa lubeerera tekitugwanidde kubuvvoola. Bisatu ebikulu ennyo bye njagala twetegereze nga tumaliriza mu nnyiriri zino. Ebulaniya 12 okuva ku 15. Nti buli omu mufe afe ku munne, waleme kubeerawo n'omu ava mu kisa kya Katonda. Kama yebazwe. Ekyo kiddinganyizibwako nnyo mu kubuulirira kw'abatume bonna mu ndagaano empya. Nti engeri yokka gye tusobola okukuumagana mu kukkiriza nga buli omu afaayo eri munne, nga tuyimusagana mu nkuŋŋaano ze tutabaganamu awamu, ziyite fellowships oba services, weewaawo mwe tuyimusagana okwefaako, ne tusabiragana, ne tuyambagana, ne tusembezagana, weewaawo, kubanga tumanyi bulungi nti enkuŋŋaana zino gye zaatandikira, zaatandikiranga mu maka, mu kubikola by'abatume essuula ey'okubiri. Tuzza ddala mu y'okuna n'okweyongerayo ng'ekkanisa ekula, weewaawo. N'olwekyo kyalina okuba nti embala y'okuba abayigirizwa era abayigiriza yalina kutusaamu okukiraba ng'ekintu ekiri personal, nti ofaayo eri mukkiriza munno. Kyekiva tubuulirirwa nti buli omu ku ffe afeeyo ku munne, waleme okubaawo n'omu ava mu kisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Ebulaniya 10:25 lunzijukiza nnyo. Ebulaniya 10:25 lunzijukiza nnyo nti tuleme kulekayo kukuŋŋaana ng'abamu bwe bakola, naye buli muntu agumye munne, naddala nga bwe mulaba nti olunaku olw'okudda kwa Mukama waffe lusembedde. Mukama yeebazibwe. Ekyokubiri kye tulaba wano kwe kuba nti twekuume ensigo ey'obukyayi ereme okuloka mu ffe, kubanga ereeta obugwagwa. Weewaawo, obugwagwa ze ndabika z'amayala, obukaawu n'empitambi za sitaani zonna eziva mu bukyayi. Kama yeebazibwe. Kubanga bw'oba ne munno oba muganda omu mwoyo, ne bw'oba nga temulabagana liiso ku liiso, ate gwe n'osalawo omukyawe, awo omanya nti oba otandise okusiga ensigo y'obukyayi mu bulamu bwammwe. In your life, weewaawo, egwanidde okusazibwamu ddala embagirawo, kubanga weneekula ejja kuleeta obugwagwa, ejja kuleeta okulambaliza ku munno, omwagaliza obubi oba ebitaliimu, okuba omukaawu gyali, n'okuba n'empitami za sitaani zonna ezikiviiramu. Kubanga tumanyi nti sitaani w'omuggulirawo okussaawo olugere okugula okumu, oluggi lwonna lubangula n'ayingira kiyifuyifu. Kama yeebazi. Kyekiva kitulabulwa okwekuuma nti bw'olaba ng'ensigo y'obukyayi egezaako okuyingira, gikutulirewo. Weewaawo, togibikka na ttaka wadde ogifukiira amazzi, nga bwe bagamba bimme amazzi. Weewaawo, ekale era eyokebwe n'omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Haleluya, kifaya eri ensigo y'obukyayi. Ekyokusatu, nti twegendereze waleme kubaawo mwenzi muffe, kubanga abo be batatya Mukama Katonda era be batunda eby'obusika bw'obutuukirivu olw'ebitaliimu nsa. Mukama yeebazibwe. Obwenzi wano si bwebo bokka obulabibwanga obwenzi w'abasajja n'abakazi obukabaza, naye kwe kujja omutima eri eby'obwakatonda, weewaawo, oba eby'obutuukirivu, nekigenderamu n'ekyo kye tumanye owa bulijjo ng'obwenzi. Kubanga tumanyi nti emibiri gyaffe gisikiriza obwenzi okubeerawo, nga tugambe okitunuuliza mu ngeri y'abasajja n'abakazi we benda, kyekyo ekigitwaliriza okuyisa essira ku by'omubiri okusinga ku by'obwakatonda. Weewaawo, olwo ne batunda eby'obusika bw'obutuukirivu olw'ebitaliimu nsa, nga we tulaba wano wekitulabulwa nti bwe gwali eri Esawu, nti yamala okwenda n'asituka n'agenda ng'alooza kidde, naye gye bwaddira mu maaso eyo bwe yakaba amaziga amayitirivu n'akuba ebiwoowo ebiyitirivu, tekyasobola kumuddizibwa. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bintu bine bisatu nsaba tubyetegereze nnyo era tubiseeke essira. Olwo Mukama atusaasire tweyongerenga mu bujjuvu bw'ekisa kye eri okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye byonna emirembe gyonna, kubanga kijja twanguyira bintu bisatu byokka okubisaako essira netubyekkaliriza buli lunaku, ne tuyambwa Omwoyo Mutukuvu nga tusaba Mukama atubeere okusobola okuba nti tuyambagana, tusembezagana mu kwagala, tuyimusagana, twekuuma ensigo ey'obukyayi era twegendereza waleme kubaawo mu ffe oba ku ffe omwenzi, kubanga beebo abatatya Mukama Katonda, kubanga oli wasalawo obutatya Mukama Katonda avvoola Omwoyo Mutukuvu. Weewaawo, era bw'obanga olondeddwa okuba ow'obusika bw'obutuukirivu Omwoyo Mutukuvu ate n'odda mu kumuvvoola gye biggweera nga bwe batera okugamba mu Baebbulaniya essula nozanga mukaaga, oyinza okugezaako okukifuwa ng'okizaawa kama yebazi. N'olwebyo nsaba tuyimirire twebaze mu kigambo kye ekitujjidde amakya ga leero. Tumusinza olw'okubanga ye Katonda affe omwesigwa era ow'ekisa, ye Katonda ow'amaanyi ayinza byonna, yatuyinzisa byonna bwe tumulindira ne tumusaba ne tumukoowoola, era yatuyamba okuba ekyo kitugwanidde okutuukiriza okwagala kwe, si mu busobozi bwaffe ng'abantu naye mu busobozi bwe Omwoyo Omutukuvu atufuula abajulirwa bwa Yesu Kristo ng'abawanguzi ddala. Mukama yebazi. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza nnyo kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ero byonna by'okitumidde. Mazima ddala okitumye gye tuli amakya ga leero. Era Katonda waffe omulungi, nze ndi musaayi emmeeme yange, omutima gwange n'omubiri gwange gy'oli, ontukuze ekigambo kyayi Mukama. Kyala wange n'abaana bange, abooluganda nange abako n'emikwano, abooluganda ffenna Mwoyo Omutukuvu, abaweereza abo bonna abatulyowa emyoyo, ekkanisa Ayi Katonda waffe mu kibuga kino ne mu nsi yaffe n'okuwula wonna Ayi Mukama, twongere Ayi Katonda waffe okwekuumira ddala mu kisa kye ekijjuvu ng'ebiro by'okulokolebwa bikyaliwo Ayi Mukama. Ffenna Ayi Mukama twanguyirwe okuddizibwa gy'oli Ayi Katonda waffe, nga twegendereza okutambulira mu kisa kye olubeerera, kubanga oli mwesimbu era mwesigwa, era ng'otujjuza Omwoyo Omutukuvu n'ekigambo kyo obitusobozesa, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama yebazibwe.